tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen fulfulde nyalom hande yo alkemisar tati lewru septembre jena yamde jabiri maslimaji jeddi der maison de la presse bomoko jittino no do kabaruji du moro yigal konko no gettede Mamadou Watra wonto buggi jande to. Gabon compétitivité botu ñuyudo do laamu hakkundeji dum fuddande joy fayoto jagom lewru septembre nokku no dirtede CICB do bomako do fedde no dir CNSP mum kipitimbe laamu Ibrahim Boubacar ketobe ko litidibe jewtude yalla hono be kani firde dabareji fa laamu hakkundeji wade le nokku elena yon keddiki le hen didon wobbe kasse barmide hen kaaki kewdi kanyine boni le nokku mabbe no dirtede jangume idum le region kay holi tawere kabaru salade maccuda ko kanya fa yotto yo basi leedi kanyulati sababu dido kasaraaji le o do nokku ko buri yimbe le chapande jangoyum golloobe le hotel dilami cedo bomako do holi tawere kanya en joppita wattu joni golleji muude le majjunde be gonte wadde dakere mabbe nokku goto holi tinde metti mabbe ko be joppita ko di won no sembe kabaruji dum jogini on do betande be bismi da modon e hadade batu jowido do laamu hakkundeje dum wadan lele di meddi di le nokku no dirtu CICB bamde joy fa yotto jagum lewru septembre woror ndu dido kabaruji fed nebno de CNSP hippitimbe laamu Ibrahim Boubacar Keita kambe ndokki dido kabaruji le majjube bi jewtoto yalla hon laamu hakkundeje haani jogirede lele di meden di fa keben famtar kedden Mamadou Samaseku
Gubal CNSP hulti wiide ngal ɗo karutal latto sababu ɓiɓɓe leydi Mali kinno janngo leydi ndi ka noon wattu hakika e kañe golleji ɗi jarata faccintinaka hultama wiide fedde humaninde lanndanal karutal ngal na wondi imadara huccande hoore heeƴo golle ngo hinnete e ley karutal ngal fa hannde ley kabaruji heɓaɗi ɗi hultama wiide joɗo haalaji ɗi fadde balɗi ɗiɗi na jaɓa yahde fa e balɗi tati miccitina wiide oɗo batu dow jogol laamu hakkundejo o hawrintina baali politikuji haalanan en fedde de M5 RFP gube tiñinɓe talkuru jam e dewral e kala pelle goɗɗe iwde sénicaji yahde dokoɓe kabaruji ngal ɗo karutal sartama caggal karuta kewɗe hakkunde officier en gubal CNSP e kala dental pelle leydi ndi to kati e Bamako ñalaɗe altinere e talatare yaɓɓiɗe ɗe
hollitinde wiide le on ɗo wattu fuu ko nayiri banggal oɗo botu wattu joni dabareji ɗen gondi e fiyede ley hen le fedde CNSP nde yogay andamɓe hono kabaru leydi ndi woni kay kolli tiwir so wattu o sela yaade yeeso tan tiiɗ allaji mawɗi du keɓeta ley hen wattu joni dabareji ɗen kani fiyede ko yaawi fa keɓen famdade keɓɗen mumini sende bo
caggal bortingol mun arando ñalande kaldal do kabaru wayltere laamu ana haani fuɗɗude asaware garrowo CICB to kadduke ande kabaru politikaku leydi Mali koliti wiide kaldal ɗi ana waawi laatade sababu taaɗinde jo'ingol fedde laamoɓe leydi keso keɗe Cheikh Amadou Sidou Majjun
hewtiɓe jiɗi lamdude kala garɗo ndenno ɗumɗo wona fo timmo joni eɓe farati ɓeydorade tellaji ɓeɗo jokkoɓe gubal CNSP ɓe mine mila e fof yo yimɓe jannguɓe ndenno ana haani ɓe daro e darɗe maɓɓe padde fewɓe gaɗana goto fof newamuya so ni ɓe kuncani hoore oɗo sifa kabaru o biltoto ka no jirami ɓe ni enne yama kabaru o wasa fewi biltade hono ɓe jiɗiri ni
wonna ɗum kay woni hakkille andanɓe kabaru neɗɗaku le leydi Mali e wi docteur Kawele Togola janginowo e université Bamako holiti wiide nafa mawɗo ana e kaldal ɓiɓɓe leydi Mali ɗum latoto sababu waytere laamu waɗe no haaniri
ɗiɗo joɗo haalaji e hononi gikkeji wattudu no ɓiɓɓe leydi Mali foof mbawa nawtorade cuccande hoore ko hasindina ngal ɗo kawrutal ngal ɓe hertangal soni enen jogui sugullaji laamu hakkundejo laatiɗo ana haani ɓuyten sanne newamuyaji ɗi timmata fewde e CDAO saabi wona immaɗe mabɓe ɗe foof goni porroji e yeela hakika ɓiɓɓe leydi Mali
andon wiide fanda kaldal ɗi yo jo'inde fedde kanɗo daranade laamde leydi ndi caggal samgol laamu ibeka sappo e jetti lewru utto ƴaɓinɗo
ɗiɗo kabaruji foɗo mba heɓdi ɗum de stati amen whatsapp numéro anni capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeegom e ɗiɗi capanɗe jetti e jetti capanɗe joyi e goho no noddi oɗo numéro viyamo maire maire 37 321 yimɓe le nayon keddiki le hen ɗiɗon woɓɓe kasene barmi le hen kaaki kewɗi kañinen boni caggal ko oɗo bonanda waɗi le nokku noddirteɗe jangume iɗum le commune gogui le cercle ñorodi sahel le majjunɓe kolli tiwiɗe oɗo bonanda waɗi toon le jamma ɗum woni seediɓe wonɓe toon BSF de brigade kañum ko nandi e muɗen fof kolli tiwiɗe ko laati sababu muɗum yo baasi hakkude leydi kañum fa yetto yimɓele saliɓe toon kabaru maccuɗa ko wattu joni yimɓele ko yahata sappo e goho ka naati e juuɗe fa keɓen famtade keɗɗen gote gonɗo to ñoroto ko sifido hen do faccitago Mamadou Samaseku
la jeunesse de Tianjoum
suka be wuro jatume woni hippe do koreji muntaga jariso e isuf sisoko be da suka be na meta non sabi holliti basi kabaru leddi ana wonno hakunde isuf silla e mamadou silla be do nati e juude lamu kitino be dun na sarta non nyande talatare de ka dum bantinama fa jagom lir octobre dum woni ko welay be da suka be tawane elde ko jabbi kabaru machukaku wadondirno be do yimbe lebe denno be noturki kabaru jun o holtinde mettima be e bunnodi suudu muntaga denno modon didon be fibe fa yimbe nayo heddike hen kabaru mudum yitira masariya yimbe le sappo e go'o nangam be fufu nanete e juude lamu to nyoroto
devant le parquet de nyoro
fed no de centre national pour la promotion ko nayri bangal hon sukabe yelibe gollude holli tan wer kambe musenga bamanobe faabe gollale leedi meden di lebbi mabbe jeegom di kibbi ilele chapantati go o lewru dum won out yabbe nondu ko yar sukabe udinere temen njom kanyen bama kanbe jangindi chagal ko musenga be ngadi murterde leedi meden di le majjon be do sukabe biibe de wala mo ko yaati lebbi didi fa hande rewaybe yobaybe ko fa keden famtar kedde mo konko noddirte sumayla gindo le de do fedde o woni don sukabe jang gino ko mo sifi do hen do fottitan Mamadou Sama Seku
évidemment le contrat contramentimi CNPP hali dun na chapantati ego o lew out jabido lam o bami men e golle wattu mon certainoma so dun timmi hala goddum wala hen gike men kay ana e heddin tingol contrat o so dun wadi dun wela min so mi bamama e golle wana wajibi min jokka yimbele syndicat signube 15 octobre sabe de so mi bamama e golle darande men e darande mabbe fu latto gotun deno be bawata wajibinde min jukkude be anda wiide no yopitere kaldal wodi non dun yopitere golle
holitindir yo dum mumin sende bu kanyun faccintine do hen wattu jone jaran dum won nokko no dirtel hotel de la mitche kambe yimbele gollobe tombe wiama ko yata yimbele chapande jeegoyom en jaddom kany en gon joppitabe ton wattu jono be kolliti widdube joppitama be dokkaka hakkeji mabbe wala fu ko pamina do hen fa kebe famtar kebe no mumin sende bu e Mamadou Sama Seku
tiegal dannu gollo golle ko buri lebbi tati kamban nyaw coronavirus gollobe hotel de la mitche fuditi golle alal bare jabinde dum hayni be de be dokkama talkuru yoppugol mabbe golle yo dum salamata mayga gollo hotel de politiwide
kayen go olur septembre woni ko puditi golle de men jotti min tawi yaso amen talki holitoje min itama e golle tawene sudu seria golle andana dum min meda ka martina kumpa e le ko jabbi den no dum do yo yoppugol golle e le duttugol seria
e wi mabbe ko hore be hotel o kali nangata hore sabe de be politiwide hotel o salike faba lamu kambar nyaw coronavirus keden salamata may gaddo majjon
be holti wiide yo sabi nyaw covid 19 non tawene hotel o jabana fi faba lamu o gollir rehe soodi hotel o gila gollir mas tabinudu denno yimbe le wobbe jogino ko
ka gollobe yopitaabe ngadi nodango fewde e be lamata leydi ndi wattu joni yalla be be ballabe farde de be joodo yeso hotel de l'amitié holitinde metti mabbe
nyaw coronavirus dum woni holitindiwde alal bare kenya didi lewru septembre be bi ko yata yimbele temede jeegom e chapande jaddom e jattom kanyen be jewti yimbele noga e jeegom kanyen nyaw o yaye mude jaddom woni santanabe wala fu kedid le henan holitiwde hebe wodo nyaw leedi medde dum yefa yimbele ujunaji didom e temede jattom e didom yimbele hebe so santanabe do yimbele ujunaji didom e temede ro e chapande jattom e jeyom heddible hebe yimbele temede ro e noga e jeegoyom fa kebe famta no kabaru djume de ko nayri bangal coronavirus wuri kedden mumini sende bu
Studio Tamani lehejo acti covid hande min garan yade le nokku laboratoire gondo ponji humani do kabaru nyaw coronavirus yo nokku do ben ewata so tawi nyaw o ana e yimbele wuri fur yimbele sikitabe ponjeto hono be gollata ton en ti dala jikke yi ben jogi hono luga goldi ngadete dun Mamadou Sama Seku wara martinde on kabaru do majjun
to laboratoire lolido miko bacteriologie e kabaru jonteji woni ko neldete ijammeji yimbele sikitabe tawrede nyaw covid 19 noku mo wana goro fufu yamurte natude e mudum batte fratiji ge nyawdi e le mudum gorko e debbo e li bornaki mabbe hertadi na gondi hinade kabaru mudum sifa asidina do sanne tagal mudu woni ko jabatagu mudun wadate e le machine ngaji di don ko holliti docteur amadou kone horejo ndedo guldirde de wattu mu coronavirus o fuddi laboratoire mu americain be hokki amen na landini non ana nyaki non tan gedde jabatagu imji di don dun kambe pawto amen lidi amerika be totti mindo denno no yawiri woni ko min gadi kore darande rede fa wattu mo min jiti yibe le chawbe ginyaw coronavirus e le laboratoire amen o e wi docteur amadou kone gollobe ton be kay nangude imadra jamma ila nyoloma yalla hinnaade di don di jammeji di di geyi nyaw covid 19 yita e mudum be daade jawta gollo di jammeji di min ga adno golleji goddi di jam yimbele cikita be leedi mari be fuf hawrintinte to nokku en rsb denno kambe dum be nandam ga en kenyan hakke chakuji di jam tamdir wonno ga bangal jawta gollo mi citan wiide chapantati le temedere jawta gollo di jamde fuf yo elle odo laboratoire o wada e wi gollirde en rsb
bangal habude nyaw coronavirus fedde humani do gabaru gure le leedi mali hokki ko buri tonuji ujunaji sappo gure yimbele kasinginabe fanda mun yo wallude be bangal gure buri fu yimbele be galla bawde keden joni lamdi kedotobe men yo professeur dauda kasumenta duke ande nyaw coronavirus jabo todun
allo docteur les localités
no kuji di gey nyaw jitaage mudum dine tama yu batte wala fufu gey nyaw di wawani ben
contre la maladie
là aussi il faut faire des
do en dun an hani i yam yawte yu golle horgol non andude ko dum sabu gey nyaw di jitaaka ele no kuji yogaaji yalla anay tarde mabbe sifa sakari nyaw on yawtaadi hono dum laati denno wakat juno dum hani hunjene do hore yalla famude kabar mudum
compréhension de la maladie
do timata heju men acti covid hande allah hullen jango pati jegiton yalla odon rena ko demon e nyaw coronavirus tousé sa tufu nangirde bafé mon
studio tamani
studio tamani yo faabal laamu leede suède danemark suisse e fedde leede europe
sikram dejelo ne le raison ngaji to en pouturan le nokko no dirte do kulli koro yam be kasaraaji kammo yotti nokko no dirte cbt idum le cercle panamba wiama be do yibe no wottu joni paadiraama ko yaata to nuji jena in nyamruuji le diro nyamduuji gawri e maro fu ana le hen micciti den widle o do nokko yaata galleji temdere e chapan ina e jiddi kanyen chamno to wakande kasaraaji kammo dinga no le o do nokko dute ngardan fali la musego nokko no dette de belen yidum wodiri ngalure segunde ko yaata kilo ngaji temedere en no gaybe ko li ci wiide wattu jono kambe du kasaraaji kammo yotti kibe ton caggal ko millimetre ngaji temedere e chapade jotto be le odo nokko be bi ciudi kewdi kanyen chami ton awdiji kewdu kanyen bune be kaja balli ko yaawi sekira do katten beta hande do kabaruji meden din jotti on sanne hedaade heewi jamen ka fande fadje efe no ko no andir on no do e sedde yewtere meden de ana wodi wassalam. Thank you.